Agala okusinga ne kubolowooza amazima Kuteerawo omukono ne batema ekyambe Watula n'okajjala mu nze musaayi omutima ogukuba engwala Wasabala mayanja geeye buziba Nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda Mazima lwali lumu ng'enju egoloba n'osuula ennanga Gwe yali ankeeza mu ssuula ng'emmambya ekyali Nga ndowooza nti oba omulungi totuuke Kati nkulinda mu ttaano kasabika ebiraka Laba tuli eno twegiriza Kula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Mukwano gwo Nantalabika labika kimuli kyandaku Kasabika ebiraka Kulungula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Ntwala Mambulo ntwale I will be your shore until the day we cross apart Erolu setumbi ngolokoka Nenkuba mwaka fananyi akaserako Nakadali wembaga mwena nisenkada Mwonyo mide muka suta kabei Omukwano gonga mungi Mfuruvana hey. Mfuruvana Ama pensi gonga manji Jakirida Twala pola pola tuntwala njabala Kasabika ebiraka Kulungula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Mukwano gwo nantalabika labika Kimuli kyandaku Kasabika ebiraka Kulungula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Ntwala andika ibaka mmodo Mambulo ntwale Wala mgatira bweche Bwawulira kuitango ja Nsoka sula nkesi che Bana balindirizi banje weruto ja Owange moya Amunda bide kota kubalete Amweva failebo Boba tonda bien kubida kawuri Uli twisi twatipo nkulu kutira mutima Enkala mata wajiko wachimanyi Kuli wankulaba netabula mazina Kutulechi watu kasabika ebiraka Kulungula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Mukwano gwo nantalabika labika Kimuli kyandaku kasabika ebiraka Kulungula, kulungula ntwale nkulungula Gy'ogenda nagenda Ntwala andika ibaka mmodo Mambulo ntwale Kuno mwiko kwange Munala bachina famu yebiraka Nasabi genda kuwana masaja Oh kukumo kila katamite Kasabi kebiraka Mwana wabowe Mwana kwonjo kesa matatata Kasabi kebiraka Mwana kukuringa nga toto Kundi nye kujawa sichari na pana Kasabi kebiraka I will be your shore until the day we cross apart Kasabi kebiraka
www.mp3ugandanmusic.com